qoysaskan deeqda raashinka ee lanka qaybiyey degmada Bardaale ee gobolka Bay waliba ayaa ku midayna dadkii saameeyay fatahaadda ku dhiday degmadaas aanay soo wajahday duruufo adag. Deeqdan ayaa waliba ku kootay gudiga gurmadka fatahaadda Koonfur Galbeed iyo qurba joogta ku jeeda degmadaasay walina goobta raashinka lanka qaybiyey gobolka ku hayay maamulka gobolka Bay ee degmada Bardaale. Waxaana ku mid ah gudiga fatahaadda degmada Bardaale ayaa waliba ku hadalayna gargaarkan iyo diirsiinta dadka dhibaataysana.
walaalyaal eediyada lamaasintii dowladda Koonfur Galbeed mas-uuliyiintii wasiirka maaraynta masiibooyinka iyo madaxweynaha aan ka horreeyaan deeqdiisna aan geysideen aragnay waana geysiday dadkii dadka kale walaalaha ee muxsiniinta oo walaal dhiibidii dalkii dibadda roogaan eediyada la isiin lamaasintii isiin walaalna deersideen aragnay intaas in ku badan asiin ku falaha in yoon deersini ma isiin shaqaynaa oo gudiga gurmadka ee fatahaadda degmada Bardaaleena
maanta waxaan noo suura gashay inaan dad gaaray 400 qoys oo ku dhaqan degmada Bardaale ahna dadkii ugu tabarta darnaa inaha leetay aan raashin la gaarna maanta deeqahana waxa naga soo kala gaareen gudiga gurmadka fatahaadda Koonfur Galbeed iyo walaalaha muxsiniinta ah ka soo jeeda deegaamadan Koonfur Galbeed qaasatan degmada Bardaale aad u mahadsan yihiin waa u jeedaan dadka macnaha maanta aan gaarnay waxaan gaarnay 400 qoys xaruntan hadda u jeedaan isbartiibada aan ku bixinay qayb kamida qaybna waxaan ku soo bixinay dhinaca xigta airport xigta insha Allah muxsiniinta dadkan u soo gurmaday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsaneyna wili wax ma dhawa xaaladii wili waa taagantahay sa arkaysaan roobabki sidooday u daayaan yaanan la dhihin waxba dadkii la gaarsiiyay 8400 qoys ilaa iyo bari iyo bari dambaan aan bixin doono kulli 4 kale 8400 qoys aan wax gaarsiin doono insha Allah waa ogtiin Bardaale dhowr kun ilaa iyo 100 iyo dhowr kun oo qoys ka badan qaxday 800 ilaa iyo 1200 wax ma ka tareeso insha Allah inta dhiman in la soo gaaro guud ahaan si dadka ay macnaha baahida jirta uun digjoojin loogu sameeyo
waxaana ku mid ah dadkii ugu faa'iideysiday deeqdan iyo waliba iyo kuma hanagana deeqdan la hadirsiiyeen
magaalaydeen bay emeday usfar lehree afdeen horseedo ee kulay dadkii walaalahan ay sadagaysadeen aan hadayaan kulay yahay tan walbada intii anay ku qaado uneen dibki lahayn noo qaad aragahayd meelun hadro ogno bi inay ka jaraa dheed ilaahay dibka noo dul qaad lanka dhiibina jaray hasanaada la qusi sadagaal lanka weyn
bismillaahir rahmaanir rahiim magaalay faamay manuur aleow alhamdulillaahi rabbil aalameen anta geek gabalku muslimiintu iniska kooyti dadkii biha galay oo degmada Bardaale bay biha ka galeen raashinku muslimiin oo nahay jaalado jaran ha dhiibeen raashinku horta muslimiinta hadhiibti 900 aan ka mahadnaqahayna tiidii kale wasiirinta iyo nahay mashashal biya intii boo nahay wasiirin geek intiniinka gurmitay oo nahay dawladda federaal ee Koonfur Galbeed dhatay oo haniin gurmitay intiniin surun ee walaaladaan kor jaalido ku dhiibay ma hadsiin 900 ma hadsiin
degmada bayad ayaa baahnaa inay wan dirji walaalna nasi wali abla dibaadan qobtay waana hadigeek walaalna nasi ilaahay ma hadle keen doayni doadan agidaal aqbal alsiin ka weel midan adla walaal walaal jar walaal jar walaal jar lis jisagal wan dirji midan an
ha geek oo un roogno degmada Bardaale raashinkii oo masamiintan in diibeen heedoogi walakas alxamdulillaah geek walaan geysi raashinkii bariis digir sokor isaliid ma sentin boqolki bool ma sentin
inta dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaj Asnoo Manuuri waliba uu sheegay intii gargaarkan yoonka filnaayna uu soconan ka baaqay in la ku qayb qaado sidii inta dhiman lan deersi lahayay gargaarka filana
lama lama boqol qoys iyo walaan qaybi walbilaaw oo bilaaw faylo may rajayn in Ilaahay idin sii umaddu ha barakacad iyo dhan wal deersina Ilaahay idin sii arigu waxaan reer Bardaale lan heerimada aan dadka oo tabaleysano masgeeyo oo waldeersiyana may ku dulana dadka gurmaday in gargaar oo la walba intaagin security naga toy ciidankaana naga way ee dhalinyara lanka heer imada lan walba wagalabka la soo haysa wala saacuun oo qonoon kuma aanaa bulshada itana wala qaybsado hayna ilaahay idin shee ma rajaynaa dawladda aan koofur galbeed intii tabartii haysay hana deertay taqan qayb iyo hayno walaay walaal oo banaanka hanu caawinaa inuu yoono ilaahay idin shee walaay heer deersiyana laakiin maylara yusuf faanalo ma helay falay kama qodo daraay qol had geega walay wal bilaawday dadka baraka ayayna baladka hal haafad bas oo la deganyad libad oo hobi aan galna majara marka ay wadanay ma koro dhibaato jarta may fadaanay gargaarkii in iyo maris la kuwada ilaahay idin shee may ambaqano umada.